sana.
Yo, yo. Oh, I'm not gonna call. This is serious.
When you should come out, go say, what a low pangal it okay. I got my key, why I go hypothetically. Go at you, I got how on gay. Ukipata, wana sema, una ringa. Ukifuria, we mjinga. Mezari wa kupinga tapangalo baba. Ebwana fanya unachokipenda. Mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywani unakwenda. Shukuru Mungu baba. Aleluya. 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 Hosana. Gara osta day. Hakikisha kazi uichezei. Mana bosi hakosei. Punguza uongo. Ukiweza punguza na hongo. Siendekeze migongo. Zambi kwa Mungu baba. Ebwana fanya unachokipenda. Mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywani unakwenda. Shukuru Mungu baba.